waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Australia, maalinta Janaayo 26 ay tahay waa maalin qaran, laakiin sidoo kale waa maalin xuskeeda aad loogu kala duwan yahay. Soo galooti badan oo ku cusub dalkan Australia waxay rabaan inay u dabaaldegaan dalkoodan cusub, laakiin waxaa laga maarmaan ah inay fahmaan taariikhda dhammaystiran ee ka dambaysa maalintan. Qaar ka mid a shacabka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka, Janaayo 26-deedu waxay uga dhigan tahay bilowgii dhibaato qayb ka noqotay taariikhdooda, waxayna ka turjumaysaa maalin badbaado, duulaan iyo baroordiiq. Janaayo 26-deedu waa maalin si rasmiya dalka looga xuso, waa maalinta qaran ee Australia, laakiin shacab badan oo dadka indigeneska ma aha maalin ay u dabaaldegaan. Bow Spearm oo ka soo jeeda beelaha Camilla Roy, Kuma iyo Murawari wuxuu u ololeeyaa bulshada, waana warbaahiye ama podcaster, wuxuuna dareemaa murugo marka maalintaasi ay soo dhowaato.
So for me, once I get to the day, the morning, it's like I'm going to a funeral.
Aniga ahaan, marka maalintaas la gaaro subaxii hore, waxaan dareemaa inaan aas u socdo oo kale ama qabuuro. Waxaan ogahay in wax xun ay dhaceen. Waa dareen aad murugo u leh, ayuu yiri. Janaayo 26-deeda waxaa la xusaa bilowgii gumaysiga Australia ama qabsashadii Australia. Waa maalintii ugu horreysay oo calanka Britain laga taagay Sydney Cove 1788. Australia Day waxaa la soo xusi jiray maalinta Janaayo 26-deeda wixii ka dambeeyay 1935, laakiin waxay si rasmiya looga dhigay ama u noqotay maalin dalka oo dhan fasaxa 1994. Qaar ka mid a shacabka Australia waxay u xusaan maalinta iyagoo isugu yimaada waxa hilib dubashada ama barbecue-ga la yiraahdo, oo ay ku kulmaan saaxiibo, qoysas, qaarna xeebaha ayay tagaan, qaarkoodna waxay daawadaan rashka ama bulaleyrka waxa la yiraahdo oo lagu qabto goobo kala duwan oo dalka oo dhana. Waxaa maalintaas la qabtaa xaflado dhalasho oo la siinayo dadka dalka soo galay ee muwaadiniinta cusub noqday. Laakiin Janaayo 26-deeda ayay bulshooyinka Aboriginalka iyo Torres Islanderku ka dibad baxayeen wixii ka dambeeyay 1938, iyagoo u yaqaan maalinta baroordiiqda. Tiro badan oo sii kordhaysa ayaa diiday inay dabaaldegaan maalintaas, iyagoo codsaday in maalinta qaran la beddelo oo maalin kale loo wareejiyo. De Teresa Summer May Finlay oo ah haweeney ka soo jeeda beesha Yorta Yorta, bara sarana ka ah jaamacadda Wollongong, ayaa sharaxaysa in Janaayo 26-deeda dhibaato ay ku tahay shacabka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka, sababtoo ah waxay uga dhigan tahay maalintii shacabkooda dhulkoodii laga qaaday, dhaqankoodiina la jaray.
It is the start of racism, it's the start of discrimination, it's the start of
waa bilowgii cunsuriyadda, waa bilowgii takoorka, waa bilowgii markii bulshadooda la duudsiiyey xaquuqdoodii ay ku lahaayeen dhulkoodii awoowayaashood ay ku noolaayeen 65,000 oo sano. Marka maalintaas gaar ahaan iyadoo la dooran karay maalin kale, ayaa la doortay maalin bilow u ahayd xanuunka iyo gumaysiga weli ku socda bulshooyinka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka, ayay tiri. Gumaysigii Britain halaag ayuu ku ahaa shacabka indigeneska oo wajahayay xasuuq dhulkoodii oo laga qaaday, cudurro loo keenay, caruurtoodiina xoog looga qaatay. Saamayntu gumaysiga oo ay ku jireen takoor ba'an, caafimaad xumo, xabsiyada oo ay ku badan yihiin, waana dhibaatooyin maantadaas la joogo ay weli dareemayaan ama weli haystaa. Dottoressa Finlay ayaa ku boorinaysa dhammaan shacabka Australia inay bartaan taariikhda dalkooda iyo wixii la soo maray.
I think Australia is a wonderful country in many ways and I'm sure that people who come to this country and
waxay ila tahay in Australia siyaalo badan uu u yahay dal fiican. Waa hubaa in dadka dalka ku cusub iyo muwaadiniinta cusub ay qirayaan ama garowsan yihiin arintaas. Laakiin taa ka sokow, dalkan wuxuu leeyahay taariikh aan fiicnayn, aana si fiican loo qirin wixii dhacay, ayay tiri. Mr. Spearman ayaa jeclaan lahaa inuu arko soo galootiga oo shacabka indigeniska ku taageeraya dhibaatooyinka cadaaladeed ee ay qabaan, gaar ahaan waxyaalo badan oo ay la wadaagaan.
Have been through, you know, occupation, have been through war, have been through massacres.
Waxay soo mareen, sidaad ogtahay, gumeysi. Waxay soo mareen dagaal. Waxay soo mareen xasuuq. Waxay soo mareen wax la mid ah in sidii xoolihii loo xareeyo iyo in la geeyo meelo diima lagu baro oo ay dadka aboriginalka ku tilmaameen inay la mid ahaayeen meelihii lagu xarayn jiray dadkii Yuhuudda ah oo lagu layn jiray dagaalkii labaad. Raana Xuseen waa xubin ka mid ah guddiga sare ee Reconciliation Australia oo ah hay-ad aan faa'iido doon ahayn oo kor u qaada dib-u-heshiisiinta dhexmarta bulshooyinka indigeneska iyo kuwa aan indigeneska ahayn. Waxay sheegtay in arrinta Janaayo 26-deeda ay khusayso dhammaan shacabka Australia oo dhan ee aysan si gaara u qusayn dadka indigeneska ah.
I think for a lot of people they think that that complication and that sadness and grief is
waxaan qabaa in dad badani ay moodaan in dhibaatada iyo murugada ay saamayso oo keliya bulshada dalka loogu yimid, laakiin qof kasta oo fahamsan muhiimadda maalintan wuu fahmi karaa inaysan ahayn wax fudud. Aniga oo ah ilmo ay dhaleen soo galooti Hindiya ka yimid, waxaan leeyahay taariikh gumeysi oo Britain ayaana soo gumaystay, ayay tiri. Cod aruurin dhowaan la qaaday ayaa muujinaysa in aqlabiyadda shacabka Australia ay doonayaan in maalinta 26 Janaayo sideeda loo daayo oo aan la bedelin, laakiin waxaa sanad walba jira dood weyn oo la xariirta bedelidda maalintaasi. Marka la fiiriyo taariikhda maalintan, qaar ka mid a shacabka Australia ayaa u yaqaan maalintii dalkan lagu soo duulay, maalintii laga badbaaday dhibaatooyin ballaaran, dadka indigeneskuna socodyo dibadbaxyo ah iyo xaflado dhaqan ayay qabtaan maalintan 26-da Janaayo. Miss Xuseen ayaa sheegtay in kulamadaasi ay bixiyaan ama laga helo rajo iyo midnimo.
You get that sense of solidarity and often you do get that sense of hope being with community.
Waxa dareemaysa isgarabtaag iyo taageero. Inta badanna waxa dareemaysa rajo marka aad bulshada la joogto. Haddaan isbahaysano, waxay ila tahay inay runtii muhiim tahay inaannu taageerno bulshada dalka loogu yimid oo wada iyagu ama ka shaqaynaya dadaal ay ku doonayaan in la beddelo maalinta iyo in la qiro wixii maalintan ay iyaga uga dhigan tahay. Mr. Spearm ayaa qabanqaabiya dibadbaxyo lagu qabto Brisbane, wuxuuna sheegay in dibadbaxyadaasi ay isaga dareensiiyaan awood dheeraada inuu leeyahay ama helay.
Once I get there, you know, I feel very empowered because there's so many beautiful black people, there's so many amazing young kids coming out.
Marka aan halkaas tago, waxaan dareemaa awood dheeraada sababtoo ah waxaa halkaas jooga dad badan oo madmadow oo qurux badan, dhalinyaro badan oo cajiib ah oo u soo baxay oo taageeray bulshadooda, ahna jiilasa soo socda ee u dagaalamaya cadaaladda iyo xorriyadda, iyagoo qiraya aqoonsanayana xasaasiyadda maalintan. Gola deegaano badan ayaa joojiyey xafladihii dhalasho siinta ee ay caadiyan qaban jireen maalinta 26-da Janaayo. Australia Day waa maalin fasax qaran ah. Haddii ay ku soo aado Sabti ama Axadna, waxaa fasax la noqdaa maalinta xigta ee Isniinta. Teresa Finlay ayaa sheegtay in shaqa bixiyaasha qaarkood ay siiyaan shaqaalahooda inay kala doortaan inay shaqeeyaan ama maalintaasi fasax qaataan.
If it's not an Aboriginal and Torres Strait Islander driven event, then I don't think the date should be celebrated. Please take it as a day to
haddii aysan ahayn dhacdo ay hoggaaminayaan bulshada Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderku ma aaminsani in maalintan loo dabaaldego, ayay tiri. Miss Xuseen oo iyadu ah jiilkii labaad ee qof soo galootiya ayaa fahansan sababta dad badan oo soo galootiya ay u doonayaan inay u dabaaldegaan haybtooda ama identitygooda cusub ee dalkan Australia. Laakiin waxay aaminsan tahay in dhammaan shacabka Australia looga baahan yahay inay runtii ka wada hadlaan taariikhda saxda ee dalkeenna ka hor inta aynaan helin qaab dadkoo dhan ku midaysan yahay oo loo dabaaldego.
I think we have to have that conversation as a country, and then we can talk about, okay, well, what day do we want to celebrate.
Waxay ila tahay inay tahay inaan u wada hadalno dal ahaan, markaas ayaanu ka wada hadli karnaa maalintan aanu doonayno inaanu dhammaanteen ugu dabaaldegno taariikhdeenna, aana garowsano dhammaan taariikhdeenna, aana markaasi u midowno oo isu nimaadno.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.